Mi namba sela media, namba sela media.
Nebo bra bra bra.
Kibo Pepsi. Nikiwana. Aye baba. Mapenzi kiodo we kibona jiona. Mina nyota ya kutendwa tu ya ni mapenzi kio we swiga na jiona. Mina nyota ya kupenda tu ya ni mapenzi kiodo we kibona jiona. Mina nyota ya kutendwa tu. Na maliza wiki nyumbani sifiki. Simu za bosi shigopo bize na marafiki. Ona ulinivumilia vingi. Tena venye samani kuzidia na shilingi. Nina kupenda, mina kujali. Naomba rudio mtu uendeleze safari. Umeniweza mamtu umenikomesha. Umimengeste na shunda kujieleza. Mena chanji ya panda kabla mwisho wa safari. Nakunda choski mboni ishi na nani.
We ni namba supplier.
I'm sorry, 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 sorry. For only, 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 only. I'm sorry, I worry for you. I'm sorry, 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 sorry.
Niache pombe ntacha, sibuni ache kizembe ntacha. Mkono unavufanya si sawa, unanichanganya kidawa. Alisema niache pombe ntacha, sibuni ache kizembe ntacha. Pole nilipiga simu ukapokea, ukadai na ulipianga kutumia. Ukasema haitoshi tuma ya kutolea. Nikicheki masekunde kweli yanasogea. Baka kiza kinafika hujaingia. Unenesha tuma vyangu simu unanikatia.
I'm sorry, 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 sorry. For only, 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 only. I'm sorry, I worry for you. I'm sorry, 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 sorry. So only, 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 only. I worry, I'm sorry for you.
Sorry, sorry, worry, worry, worry. Sogea karibu na kuja weka jori. Sorry, 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 worry, worry, worry. Sogea karibu na kuja weka jori. Na punguza mapepe kupente. Shanwa kiwanja tujenge. Tupendane na watoto tuzae. Usilete makusi mama. Nisame, nisirudie. Tuendele. Haya mapenzi mama. Silali na mwasa kajole umekwenda mbali. Siku silali na mwasa kajole umekwenda mbali. Nimemisi kofi macho macho. Mama watoto toto toto. Upina kupenda soki toto. Nilisha zingatia mao koto.
I'm sorry, 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 sorry. For only, 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 only. I'm sorry, I worry for you. I'm sorry, 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 sorry.
Sugar gang, dinero babaki na flora, neche babaki na ana.
Mwanangu Taiwan, Taiwan, moja moja. Salimie mwanangu kachei, we mwanangu katoto, watoto atolino. Mwanangu pimzazi, wase watu chile yumasela. Anakubali sana mwanangu ediboy, wase wabarusini chama chama chama. Michata Sentason, wana kujaka, tosariko.
Supplier, mi number, supplier.com.
Mix by my man.